kunoma tata
game. JP. This time.
Miganini, shiganini batu kiamini. Hatuko si kwenye ramani. Taka chaki from angani. Setisa. Miganini, shiganini batu kiamini. Hatuko si kwenye ramani. Taka chaki from angani. Setisa. Miganini sometimes. 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 Never rolling catch time. Never call in a dance. Nima bone bila tie. Saka break plus tie. Focus dani wangari madai. Soki maskini na skini kwenye picha. Though maskini mislead kwenye picha. Bitch kama preacher. Bitch kama teacher. Paper writing on the right paper. Paper writing on the sand paper. Screw grinding paper and paper. Daily kwenye papers. This is baby like the happiest. This is weekly on a static. Matani dikasa mini homeboy. Cheki mrembo hana makeup. Time we on star bila convoy. Best special let the cake up. Baby nation on the wake up. Harry Benji past the lead. Lead Mali fire feet. Sack full and a wheel. I'm dedicated already key my. Some use not abuse. Me stacking all the users. Some choose not to dabble. These blessings not news us. Huh? Teja mpati hana time. Wakeja vela bila tight. Mpeo hela bila test. Chuna hewa stopless. Nisha top car top. Right now got the gadget. One hall I'm go call it. K-Town nasi call me. Coast Town had to call me. Migaoni jazz mori. Migao abi one goli. Patriotic in a country. Operating like a fact. Facts true cause a party. Say true cause you know. JB kwenye boot. JB entertaining, never she bam cool. Some new sweat but I knew. God's gift but I drew. Plan B so few. Hey, Migadini, Shigadini, Batu Kiamini. Migadini, Hatipasi kwenye Ramani. Migadini, Taka Chaki from Angani. Migadini, Shigadini. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes.
Hey, Migadini sometimes, can bend a couple times. You know what I mean?
Nah,
ay, miko no wana. Fully had Migadini dini. Chitu si pime. Amini si amini kame shika ulizo lizai. Ay, isto sana tu. Fully 001 on the map. Suno juo kwa sana tu. Tagi kwa sana tu. Bambore musho kie mbeni. Tani patu tu. Ay, ay, shout out to my plugs. Middle finger to the pussy niggas. I do what I do best. Hadi haters wana giza. Suno no don't feel this. Anyway, nipate East Coast, namboko la mnazi. Asante, kwa baba na mama mzazi. Mombasa rock, kutoka matanga na si utani. Mombasa code 001, yo tonight tena. Washa mtambua sultani.
Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, sometimes. Migadini sometimes, sometimes. Migadini sometimes, sometimes. Eh, Migadini, Shigadini baku kiamini. Hatuko si kwenye ramani. Mkitaka cheki from angani. Seti saa, Migadini, Shigadini baku kiamini. Hatuko si kwenye ramani. Mkitaka cheki from angani. Seti saa, Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes. Migadini sometimes, Migadini sometimes.